mcdancepromos.co.
Just follow the beat.
When I'm a moon,
you know it's all this.
Nyama ya mbuzi minyaspa na sosi. My shots my rounds in a koki. Baya panga poli bizo tuma mafone walenga baya kuya baya. Baya kuya baya. Baya kuya baya. Uli bizo tuma mafone walenga baya kuya. Baya kuya. Uli bizo tuma mafone walenga baya kuya.
Muntu weleta kuchivereshi baya ama funika chismayelo kumfeshi olotika inda pa tempo tima fakapo pempero more life kulima baya olopaka chelo ambuye muzi enda nao futima kelo ya ziba vomela kulibaya you can say no mix up wa ine na tine moneti pick up account ya change gula bread abuela bondie ya gona kubeti baya kausha fight hivu lira mashete. Walenga baya, kuia baya, nishina bola, siya mba. Ikayamba iwe suti amba, apasonka lazi baya, akamba. Baya aseke sa kuchira vene maza, baya avoma no kupole sana kansa. Baya achira na Ronaldo pachivanza, futi ni best dancer.
Nyama ya mbuzi minyaspa na sosi, my shots my rounds ina koki. Baya banga po ulibizo, tuma mafone, walenga baya, kuia baya, baya, kuia baya. Baya kuya baya. Uli bizo tuma mafone walenga baya kuya. Baya kuya. Uli bizo tuma mafone walenga baya kuya. Baya kuya. Baya kuya. Walenga baya kuya. Iwe kwata kuoda jifo wangala na vanove noti kuna roda. Check too much moves na masimao ya kufoja na vana vajawasa wako sonti ya bat. Seems you too busy sana icha kumbika mweks push na wakai wala. We hustle from paka tuwa kwata ababu atatebesho kushikwata. Bali na bossy blind jete pavulo na mastata umwene kumalebo na malebo bash pump. We mother demu kovula na kutwishika walanda feni pesa wabasika. We on fire ukuchila na pambaula. When it comes to this shilanda ngabale titi ulipe bando ya sila pejingi ulipe na phone ifuno zime patiumba ndi washota uza tenta cha muliba. Nyama ya mbuzi minyaspa na sosi my shorts my rounds in a koki. Baya banga po ulibizo tuma mafone walenga baya kuya baya. Baya kuya baya. Baya kuya baya. Ulibizo tuma mafone walenga baya kuya. Baya kuya. Ulibizo tuma mafone walenga baya kuya. Bright, what's up with you? A bear at Indim. What's up with you? A bear at Indim. You're a German. I got you. You're a Ben Breeze. Federal government. I got you. Give me your my bazzies on.
You sound so yeah. Perfect.
Break it.
What this bit, Pafirimba? I got you.
Just follow the beat. You know it's all this.
When I'm a man, check, check. Check, check. Check, check. Check, check. Is a bad. Yeah.
mcdancepromos.co.
Waringa sa jetta bae.